ti allaji rewere tergal noppi e kine dabbe e ko nande mun en ngoni kuteji o do nyaaw do sukabe gidal andure dogotoro to l'hôpital Pongé Hultibide o nyaaw musa mudun ko buru hewde ndongu bangal inirabe
la trisomie 20
trisomie yo nyaaw sukabe o nyaaw ana hebire labi kewdi yogabe ana hebiram bangi indero yogabe ana hebiram bangi babbiro bani adama fu ana jogi ko nodirre chromosome debe jeegon leddi debe jeegon noga e tati ana hebire bangal indero noga taddu ana hebire bangal babbiro gaddu e tawede fu le nyon gondi nyabilaaji dogotrame nyaw yogabe ana hebine chromosome goto ma didi fu ana hebire lawal indero
de la mama
madame bori aissata sou yo inna suka mu dubi sappo joyi jogido odo nyaw o e bi mako dum wona fe hunde yafunde yata tiagal yakawere sabe ko buri hewde so wana sarabe be do suka be fa hunde wona ko mabbe
frafuno
do nyafa sanne yogabe na hala mi ngol nyaw yo nyaw ginnino yogabe na hala jati fewini ko hono inde be sukabe e lekkol ana tiide fe be sukabe wondugo mudum e jama yogajo ana metti te wawa yaade tulmoto kambe tan ko heme ban di sanne gaddu e tawetu ak be wawa hala
ana tiide andude alqadara sukabe jogibe odo nyaw trisomie 21 le mali ka non no fedde leydi mali humininde trisomie 21 ngondude gila 2017 hebi limtade ko warta temedi don chapande njaw en jeddo sukabe chaawi be nyaw fanda ne do fedde woni buutude sanne ti alaji sukabe jogi ka non ardibe be ngoytike yebare lam ko be le jogola nyaw keddan na madam sisi assistant jani semega horejo feddende
dokotoraji nyonat di nyaw ana famdele leydi malni sonne government leydi mali wafi dabiriji mu din dokotorore genni bomo goni hono mayon jungo mu nano e nyaamu fu hebine dokotoror wotere ko nyonta o nyaw sa jeewi fe sukabe wonde be di nyablaaji nyonu mu ana tedde leydi malni leydi hande jaati anda dai sukabe be ngol nyaw woni e mu en dokotor fu wala ton leydi mali handen mo jangude mu dun nayri bangal nyonde di nyablaaji
kala suka tawraado oro nyaw o na hasindini sanne haybede kambar dun kabaru jande mabbe nati risan bomo ko do na wodi jangnirde hertanande be do sukabe ardibe nuku o mimi hala ardibe be mimi hala jogola nuku o keddan madam fufuna maryam gaku goto jangnobe nuku o
bede ekiltine honobe vinnirta kay honan bo wadirta dessa ngandi nanan mudum yalla bene wa hunjina koy hoore mabbe nyalade warande men e tekintina be du honane neddo soccirto ma wattude pade faatar wattude buta ngaji saya bornaka men la fa kaki ku faabda amen feetude e nejjande ne modinta be sukabe
anotide be do sukabe tawe le kedde leedi ndi sabi ko buri hewde lamorande be nelde te warde yalla kabaru mabbe nawa hunjina de hoore le newa mu